feel me? I am.
Benevanie gay.
Sit by the dead.
Banona chongo.
Nigga don't upset me for a bitch who black and blue. Wase kuka walamfia wakamba bad by me and you. Dava pontele ngwe na matako yari mumeshi. Damn yo kamba ya vana tipo kiano lela ndeshi. Ineshiri ya masushi. Masushi ya hita shira wata wapya wabishi. Just a hip of wabishi. Teko muti mapanshi tima jita panishi. Meno kushota chilozi kumveka monga Spanish. Sorry man dad.
Sorry kicha.
Walamfia kar. Bebe papa chifuno kuchita. Deshe papa chifuku shati bwa. Na zanda cut.
Debut, debut.
Cut him down.
Pew, pew, pew.
Na zanda cut.
Debut, debut.
Cut him down.
Pew, pew, pew.
Na zanda cut.
Debut, debut.
Cut him down.
Pew, pew, pew.
Na zanda cut.
Banona chongo. Nizivela full on scopio ni mumoto kumba tithrita. Boila boila nanguni thermometer singa kwani sokonga degree. Kuponta ni free no wonder was kidding. Muma zivela makompas T. Tebena tika kwala tilipe mangwala. Elo you can never sondash me. My home is beat for fun. I'm promising you see for home. Capable of giving you tattoo ya nako kuitogo. Watifundula mbo faka sugar mozigolo. Watu mozambo pijana misongo mkwele mobu. Kebu no buju no bakopu. This money yuri boy kamu prison ina chimobu. Tukweba mungu, how soon for thee, samwe mungu. Sasheta bogu, guida road before na chosa glock. Vela ma voices mumutu ya lati finish him. Kembo kumbuyo ya bondali na kamini jim. I'm coming after you, utabile kuzimzim. Visa vi isa kankala horror film. Sani penya jeri kwa kenkiju ndi wakemiko. Pono na kembo ba na mayo bali mwafweniko. Ni mabwela wadi ya kuno za choka ko teribo. Shanta usofa gastimbala ndipa jeni tu. Ndava lwalila na fumi ya lwalila vasharila. Sinava chaila sima ochili baba China. Bulendo buwaima tatula ila baka buwaila. Fofu na ticha versus pecha punaila.
Sorry man God.
Sorry ticha.
Wala mtia kari.
Tafunduka.
Bebe papa chifuno kuchita. Deshe papa chifuku shati bwa. Na zanda kari.
Debut, debut.
Cut him down.
Pew, pew, pew.
Na zanda kari.
Debut, debut.
Cut him down.
Pew, pew, pew.
Na zanda kari.
Debut, debut.
Cut him down.
Pew, pew, pew.
Na zanda kari.
Don't laugh.